utoka 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 Mumbai Mumbai
on the
Meranam Meranam Mukhi Tarenti Tene Niseme sina bahati au sina kismati sina nyota ya kuendana naye labda sina vichenji au sina visenti mimi sina pesa za kumtunza yeye da yule nilompenda kweli Mapenzi ya za nilompa yeye Leo hanitaki, leo hanitaki Na hana huruma na mia
Chana mea, mea Chana mea, mea Chana mea, mea Mea, opia Chana mea, mea Chana mea
Sikia, sikia, haitoshi kukwadithia Haya, haitojirudia, nimekuwa na wewe Hivi huoni na upitia, hatusa huoni ukanitupia Vibaya kufanya na lia, peke yangu wewe Sali sema, kuwa mbali na mimi aweza na kupagunia acha Da Anaogopa kuumizwa Nikiwa mbali atanifata
Mapenzi ya dhati, mapenzi ya dhati Nilompa yeye Leo hanitaki, leo hanitaki Na ana huruma na mi
Chana mea, mea
Oh, mea
Chana mea, mea
Chana
mea
from Moses.